Can say that my heart is also overflowing with gratitude.
Ngiyanibingelela nonke ekseni. Ngithanda ukusho futhi ukuthi inhliziyo yami igcwele ukubonga.
But before we read God's word, let us just pray once again.
Kodwa sengalifundi izwi likaNkuluNkulu ake siphinde sithandaze.
Dear Lord Jesus, we thank you for your word, for this conference that we can be together.
Nkosi Jesu siyakubonga ngezwi lakho, sikubonga Nkosi nangale inkonzo ukuba ukwazile ukusihlanganisa.
Now Lord, we ask you, bless the reading of your word.
Sesiyacela Nkosi ukuba ubusise ukufundwa kwezwi lakho.
Help us all to sit at your feet.
Siyacela Nkosi ukuba usize sonke ukuba sihlale ezinyaweni zakho.
We trust you, Lord.
Siyakwethemba Nkosi.
Amen.
Amen.
If we can turn to Matthew chapter 14 and we read from verse 17 to 20, a very well-known portion.
Kusuthi sofunda incwadi ngokaMathewu isahluko eseshumi nane 14. Sifunda kusukela evesini leshumi nesikhombisa.
They said to him, "We have only 5 loaves here and 2 fish." And he said, "Bring them here to me." Then he ordered the crowds to sit down on the grass. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and said a blessing. Then he broke the loaves and gave it to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. And they all ate and were satisfied, and they took up 12 baskets full of the broken pieces left over.
Kushuthi sifunda kusweli vesini leshumi nesikhombisa kuyemashumi anamabili. Bathi kuye, asinalutho lapha, kuphela izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili. Wayesethi, ziletheni lapha kimi. Wayeseyala izicuku ukuba zihlale phansi etshanini. Wazithabatha izinkwa ezisihlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wabanika abafundi izinkwa, abafundi baphakela izicuku, badla bonke, basutha, babutha imvuthuluko eseleyo, iziqabetho eziyishumi nambili ezigcwele.
Now we can look at this portion from different angles.
Manje singayibuka ke le ngxenye ngeinhlangothi ezahlukene.
What a picture it is of the broken body of the Lord Jesus being given to us for our salvation.
Isithombe sihle somzimba kaKristu owaphulelwa thina, ohleshulelwa thina ukuba sisindiswe.
Him being distributed to the whole world for salvation.
Yena ehleshulelwa izwe lonke ukuba kube ngokusindiswa.
But also how the Lord can bless the little bit that we have to do great things.
Nokuthi inkosi ithathe lokho okuncane sinakho ukuhlephulela ukuba kwenzeke izinto ezinkulu.
But I want to look at it a little bit from a different angle.
Kodwa nokho ngithanda ukubuka ngohlangothi oluhlukile.
We see here 3 actions of the Lord Jesus.
Sibuka lana izinyathelo ezintathu zenkosi uJesu.
He took the bread and the fish.
Wathatha isinkwa nenhlanzi.
Secondly, he broke it.
Okwesibili, wakuhlephula.
And thirdly, he gave it to the crowd.
Okwesithathu, wayesepha izicuku.
To be taken by the Lord Jesus into his hands.
Ukuthatha uJesu ukuthatha ekubeka ezandleni zakhe.
To be broken by him for the better.
Ukuba kuhleshulwe uyena ekuhlephulela ubungcono.
And to be given by him to the lost world.
Nokuthi kube uyena ophayo epha izwe elilahlekile.
I want us just to put us in the place of the bread today.
Ngithanda ukuba thina siyithathe siyibeke sibe yisinkwa namhlanje.
Just to think if we can be given to the Lord Jesus, if he takes hold of us.
Sicabanga uma thina singathathwa uJesu siphathwe uyena.
And his hands start to work on us.
Bese izandla zakhe ziqale zisebenze kithi.
And break us to multiply us.
Zisithathe zisihlephule ukuba sibe baningi.
And then to give us to a lost world.
Bese asithathe asinikele ezweni eledukile.
That is where satisfaction comes in. That's where life gets meaning.
Ilapho kukwaneliseka ungena khona, ilapho impilo iqala ibe nenani.
Now come with me, then we just look at these 3 actions.
Again hambisane kanye nami ke lapho sesibuka manje lezi nyathelo ezintathu.
First he took the bread and the fish.
Okokuqala wathatha isinkwa nenhlanzi.
Now if we read in John chapter 6:37.
Uma sifunde encwadini kaJohane isahluko sesithupha ivesi lamashumi amathathu nesikhombisa.
There we read, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out.
Lapho siyafunda kuthiwa konke ngipha khona ubaba kuyazibuza kimi. Ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphansi.
Dear friends, I grew up in the Free State on a farm.
Sihlobo ngakhulela le Free State eplazini.
My father sent me to the best school.
Baba wami ongizalayo wangihambisa ezikoleni eziphambili.
I had a very wonderful education.
Ngaba nemfundo enhle.
But we never knew God.
Kodwa nakuba kunjalo besingamazi uNkulunkulu.
And all my life I wrestled with this one question, why I was born.
Impilo yami yonke nganginokuzibuza ngizibuzisisa ukuthi ngazalelwani.
I looked at the sheep and the cattle on our farm.
Ngabuka izimvu nenkomo eplazini lakithi.
They had no problems.
Bezingena inkinga.
We cared so well for them. They had everything. I often thought they have a better life than myself.
Ngoba lezi lemfuyo besiyinakekela ingena inkinga konke kudingayo siyenzela. Ngabuka ngazi ukuthi yona ikhululekile ingcono kunami umuntu.
What it's all about, you just get born, you are born, you grow up, you grow older, you die. What's the use of it all?
Ngase ngiyibuza ukuthi umuntu uzalelwane, uyazala uba mncane, ukhule, uphile, bemdala, usuyafa, kusizani ngiphilelani na?
So I thought, well, let me just enjoy while I'm here. And at age 30, I was the most unhappy person you could think of. I had money, I had farms, I had everything that you could maybe desire, but I was so unhappy.
At age 30,
I really questioned this life, why I was born.
But
God had a meeting with me as well. And I also came here in 1989. In July. And that was when God met with me. I came here as an alcoholic. I was at the end of myself. But God also accepted me. He will cast out no person that comes to him for help. After I got to know the Lord and he came into my heart, I had the desire to read the Bible and to study the Bible. One evening I came across a word in the Bible. Jeremiah chapter 1 verse 5. At that time I didn't know much about the Bible. Although my father gave me a Bible when I was 7 years old, I never really read it, I never really understood it. But that evening I came across Jeremiah chapter 1 verse
5.
And it reads like this: before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you as a prophet to the nations.
Ngingakakubumbi esiswini, ngakwazi. Ungakaphumi ezizalweni, ngakungcwelisa ngakubeka umprofeti ezizweni.
This word just got stuck with me.
Lelizwi lanamathela kimi.
I read it over and over and over again. I couldn't make out what does it mean.
Ngalifunda ngaliphinda-phinda ngingaqondi ukuthi lichazani.
Eventually I went to the telephone. I found a Christian. A minister.
Emva kwesikhathi ngaya ucingweni ngase ngifonela umfundisi.
I said, "Minister, tell me. I read this word. It really stays with me. What does it mean?"
Kathi kulo mfundisi, ngifunde lelizwi lichazani na?
He said to me, "Can you not see God speaks to you?"
Wathi kimina, "Awuboni yini ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nawe na?"
I said, "It's impossible."
Ngathi angeke kube njalo.
It cannot refer to me. I'm a sinner.
Angiboni ukuthi lingakhuluma nami, angiboni ukuthi lingabhekiswa kimina. Ngoba mina ngiyisoni.
He says, "Can you not see God speaks to you?"
Wathi awuboni yini, uPauline uthi uNkulunkulu khuluma nawe na?
Dear friends, it was a revelation to me.
Sihlobo lokhu kwaba isambulo kimi.
That even before I was born, God already had a plan with my life.
Ukuthi phamba ukuthi ngizalwe, uNkulunkulu wayesenecebo ngimpilo yami.
That he knew exactly what he wanted me to be.
Ukuthi yena wayazi kahle ukuthi ikuphi afuna ngibe yikhona.
And for 30 years I was just messing up.
Ukuthi iminyaka engamashumi amathathu mina bengiphihliza njengona izinto.
I had no idea what God intended me to be.
Ngingaqondi futhi ngingazi ukuthi uNkulunkulu ikuphi akuhlosile ngami.
On the one hand, it was such a joy for me to realize it.
Ngakolunye uhlangothi kwaba yintokozo enkulu kimina ukuba ngukuqonde lokho.
But on the other hand, it was also a shock that how far I was from what God wanted me to be.
Kodwa futhi kwangethusa wangishayisa ngovalo lapho ngibona ukuthi ngiqhele kangakanani ngikude le kunalokho uNkulunkulu angifuna kukho.
I remember I gave myself to God.
Ngiyakhumbula ngazinikela kuNkulunkulu.
I said, "Lord, take me. Take me. I mean, Lord, do what you want with me." I didn't realize what I was saying, but I meant it.
Ngathi Nkosi, ngithathe wenze noma yini oyifunayo ngami. Ngangingakuqonde engangikusho. Kodwa nokho kwakusuka ngaphakathi ekujuleni.
Lord, I've messed up for 30 years, but take me now. Change me. Let me be what you want me to be.
Kathi Nkosi, sengonile ngaphambanisa izinto yonke leminyaka engamashumi amathathu. Kodwa manje ngithathe ngizokufunayo ngami.
Dear young people, all I can ask you, don't wait until you're 30 years old before you find out what God had in a plan with you, what he had for you. Serve him now. Take him now. Give yourself to him now.
Kodwa ngingakusho kunina abantu abasha, ungazulinde kuze kube leyo mnyaka ngamashumi amathathu 30 ulindele ukuthi uNkulunkulu akusebenzise. Kodwa mamukele manje usemncane.
It's the most wonderful beginning to give yourself to God.
Kuyisimanga nesiqalo esihle esimnandi ukuyinikela uNkulunkulu.
To allow him to take hold of you.
Ukuba umvumele ukuba akuthathe.
To invite him to come into your heart.
Ukuba umamukele ukuba angene enhlizweni yakho.
I still remember there on the farm in the Free State.
Ngisakhumbula lapha eplazini lethu eFree State.
How I made a definite decision. Lord, I want to be yours.
Lapho ngathatha isinqumo esigcilile esimile. Ngathi Nkosi ngifuna ukuba owakho.
And this first action that we see in the Lord Jesus with the bread. He first took the bread in his hands.
Yilokho esikubona kulesinyathelo sokuqala uJesu asenza, wathatha isinkwa ezandleni zakhe.
But then secondly,
okwesibili.
And I really want to share a few thoughts here.
Ngithanda ukuba ngiveze imicabango embalwa la.
He broke the bread. How little did I know at that time how much I have to be broken. Dear friends, when we come into the hands of the Lord Jesus, we can never stay the same. It's impossible. I want to look at three angles of being broken. I think the first thing is to be broken open, to be cut, to open up. But also to allow God to break off certain things. And then eventually to be broken in like a horse. If we look at Matthew 21, verse
44,
the Lord Jesus himself said that every person must go through this process. Matthew chapter 21:44, and the one who falls on this stone will be broken to pieces, and when it falls on anyone, it will crush him. It is so important that we choose right. Yes, with the Lord Jesus, we will be broken into pieces, but for the better, to be multiplied. But if we choose to stay whole and not to be broken, that stone, the cornerstone, will just crush us. Now, I was a farmer for most of my life. You can never expect to plant anything if the soil is not broken open. It's absolutely necessary to cut open the soil so that light can go in.
That
what was concealed must be broken open. I always try to pray in my life. But to be honest, my prayers were never heard. My prayers just went up to the ceiling and bounced back even faster. And for that reason, I always thought, it's not really true, this God. But I remember when I came here the first time, God showed me that I had built a wall of sin all my life for 30 years. He could even, I could give the bricks in this wall, I could give it a name. And the Lord said to me, you can break down that wall.
uJesu wathi kimi ungalidiliza lolidonga.
I'm on the other side.
Mina ngingale kwalolidonga.
If you break down this wall, you can meet with me.
Uma ulidiliza lolidonga uhlangabezana nami.
And I can meet with you.
Nami ngihlangane nawe.
To me it was such a joy to understand it.
Kimina kwaba intokozo enkulu ukuthi ngiqonde indaba engaka.
And slowly God started to break me open.
Kodwa kancane kancane uNkulunkulu wangidiliza.
So that the sin could be confessed.
Wangephula wangidalula ukuba isono ngisivume.
And that his light could shine down.
Ukuze nokukhanya kwakhe kukhanye.
It reminds me of that lady who came with an alabaster flask.
Wangikhumbuza lowesifazane lowo owaza naleyo glass ye alabaster.
It was such a precious ointment.
Kwaba amafutha amnandi.
And she just broke it and poured it over the Lord Jesus.
Umesefika wayihlephula wayithela ichithela kuJesu.
And some were very, very disappointed in that. How can you break such a precious thing? The money could have been given to the poor.
Kwaba khona abaphoxeka abakhala uthi hawu ungayihlephula kanjani into ebiza kangaka igugu bethi nalemali mhlawumbe ngabela amafutha dayisiwe kwanikezwa abampofu.
Some people understand that if you stay whole and you are never broken, that you then value, that you have great value. But what a deception.
Abanye abantu bakholela ukuthi mawuzohlala ube into eyodwa esihlangene ungavumeli lokhu kuhlephula udalule bathi hayi kukahleke uma kunjalo kodwa inkohliso leyo.
How wonderful if we can be broken open.
Kuyisimanga esingakanani uma singake sihlephulwe saphulwe nje.
That's when the Lord Jesus, his smell can fill the room.
Kodwa kuyilapho uJesu ngephunga lakhe elimnandi lingagcwalisa indlu.
And that is something that I had to go through.
Leyo into kwadinga ukuthi ngidabule kuyona.
To be broken open, to bring out what was inside.
Ukuba ngihlephulwe kuphele ngibe ingcezu kuvele lokho okungaphakathi kimi.
But then later on I realized there's so much that the Lord needs to break off in my life.
Kodwa emva kwesikhathi ngaqonda futhi ukuthi kuningi uJesu asadinga ukuthi akunqume.
Now, I was a farmer. I loved the farms. My father worked hard to give us a good inheritance. We had big farms in the Free State. And I loved farming. But one day, there was a veld fire about 10 kilometers from our farm.
Kodwa ngolunyusuku kwaba nomlilo waqubuka ama kilometers cishe ayishumi ukhele eplazini lethu.
That day the wind was very strong.
Halolo suku kwakunomoya okade unamandla.
It was during the dry months of the year when the grass was dry.
Kwakuyizikhathi zasomiso. La utshani nabo babomile.
And all us farmers went to help that farmer where the fire started.
Sasukuma nathi njengabalimi abomakhelwane ukuyokulekelela lo mlimi labe kunomlilo khona.
But after a couple of hours I realized this fire is too much for us.
Emva kwesikhathi emahorana ngaqonda ukuthi hayibo lo mlilo mkhulu kakhulu ngeso unqobo.
It just grew bigger and bigger.
Umlilo wawanda uba uya ngokuba mkhulu.
And I left the group of farmers and I went to my farm.
Ngabashiya labalimi ngaye eplazini lami.
And I started to move the cattle and to move the sheep away from to a more safer area.
Ngase ngiqala lapho ngiqhelisa izimvu zami neinkomo zami ukuba ziye endaweni ephephile.
And as I was in the pickup and I tried to move all the livestock.
Lapho ngihamba ngeveni yami ngizama ukuthi ngiqhelise imfuyo.
I turned around to see where the fire was. Was the fire already coming to our place?
Ngase ngiyaqalaza ngibheka ukuthi umlilo usuqhela ngakanani nelethu iplaza.
And to my shock, I saw yes, it's coming for the border fence.
Kaze ngithi mangibuka lapho ngashaya uvalo ngethuka ukubona ukuthi hayibo nangu lo mlilo ususemngceleni wethu.
And I realized I'm done.
Kavele ngaqonda ukuthi hayi kuphelile.
If that fire is going to go down in these valleys, I will just lose everything.
Ngaqonda ukuthi uma lo mlilo uzongena la kithina ngiyolahlelwa ikhona konke.
And I looked around and I looked at the fire.
Ngaqalaza ngawubuka lo mlilo.
And a voice came to me.
Lafika izwi kimi.
Can I take it? Can I take your farm? Can I take it?
Lathi lelizwi ngingalithatha yini iplazi lakho na?
I said no Lord, no, no.
Cha nakanye Nkosi.
Lord, it's all I have. That's what my father gave me.
Kathi Nkosi ikhona kuphele enginakho, ikhona ubaba ngishele khona.
I know nothing else.
Hatha kukho kunye ngikwaziyo.
This is my life.
Ukuphila kwami lokhu.
And then I remembered what I said to the Lord when he took hold of me.
Kase ngikhumbula engakusho enkosini lapho inkosi ngizinikela kuyona.
I remember we still had services there in the dining hall.
Akhumbula sasinezinkonzo lapha yakwe dining hall khona.
On my first visit Saturday evening I went out after the service into the dark.
Ngiqala ukuvakasha ebusuku kumgqibelo ngase ngiphuma emva kwenkonzo ngaye endaweni emnyama.
I said Lord I don't know where you are.
Kathi Nkosi angazi ukuthi ku.
I don't know how to meet you.
Kathi angazi ukuthi kuhlangana kanjani nawe.
But all I can say if you give me the life that you've given to the people here, I'll serve you for the rest of my life.
Kodwa ngathi Nkosi uma ungangipha lokuphila okuphe abantu balapha ekhaya ngiyokukhonza impilo yami yonke.
And I remember that what I said.
Ngakhumbula lokho engakusho.
And I said, "Okay, Lord, take it, take it, take it all."
Kase ngithi kulungile Nkosi, thathe, lithathe leplazi lami kuthathe konke.
At that moment, the wind changed direction.
Ngaleso sikhathi umoya wawusushintsha uhlangothi ubuvunguzela kulona.
And started to blow in the opposite direction.
Hawusuqala ushintsha usuya ngakolinye uhlangothi.
Within half an hour the fire was extinguished.
Isikhathi esincane singangenxenye hora umlilo wawusucimile.
But then I knew the Lord does not want me to farm.
Kodwa ngaqonda ukuthi uNkulunkulu akafuni ngibe umlimi.
I have to give it up.
Kumele kuba ngikushiye phansi.
I must be in his work.
Kumele kuba ngibe semsebenzini wakhe.
Friends, and he has cut it off.
Sihlobo yena wayesequma.
And I have never regretted it ever in my life.
Angizange ngisole nakanye empilweni yami.
It's now 35 years since it happened.
Lokhu kwenzeke eminyakeni ngo 35 edlule.
Oh, he had to cut off so many friends.
Kwathi ngikuthi anqume ngisho abangani.
When I got converted,
lapho ngiphenduka.
He had to cut off racism.
Lapho ngiphenduka kwathi ngikuthi anquma sisuse ngisho ubandlululo kimi.
I grew up in Afrikaans family where we were all racists.
Akhulele emndenini wamabhunu labe sivutha be ubandlululo.
He had to cut off worldly popularity.
Kwadinga ukuthi akhiphe udumo lezwe.
He had to cut off money.
Kwadinga ukuthi anqume uthando lwemali.
And to live for wealth.
Ukuphilela ingcebo.
He even had to cut off family.
Kwadinga ukuthi anqume ngisho umndeni.
But dear friends, it is just for the better always.
Kodwa sihlobo nakuba kunjalo konke lokhu kwenzela ubungcono.
At that time it looked so wrong, but it is so right.
Ngaleso sikhathi kwabuya ngathi kubi kodwa empeleni kuhle.
But in my heart I had the peace that only God can give.
Kodwa enhlizweni yami ngaba nokuthula okuphiwa uNkulunkulu kuphela.
There were even death threats from fellow farmers.
Kase ngithola ngishukwe sabiso ngisabiso ukuthi ngizobulawa kuqhamba kulabo besabalimi kanye nabo.
But God gave me his peace and his joy.
Kodwa no kuNkulunkulu wangipha ukuthula kwakhe nentokozo yakhe.
And eventually many people could come to the Lord on the farm.
Emva kwalokho abantu abaningi bakwazi ukuthi bahlangane noNkulunkulu khona eplazini.
And eventually we could voluntarily sell all the farms.
Emva kwesikhathi sakwazi ukuthi ngokuzinikela sadayisa ngawo wonke amaplazi.
And the Lord put me on a new path.
uNkulunkulu angifaka endleleni entsha.
But then thirdly, to be broken in like a horse.
Okwesithathu ke ukwaphulwa waphula uthotshiswe uthanjiswe njengembongolo nomihashe.
Yes, first we must be broken open.
Yebo kokuqala kumele saphulwe noma sihleshule ukuba sivuleke.
And there's so many things that he must break off in our lives.
Futhi ziningi izinto ekumele ukuthi sihleshule sisuswe empilweni zethu.
But to be broken in like a horse.
Kodwa ukuba sithanjiswe ke manje sithotshiswe.
Now there's the story of a preacher who went to preach amongst the cowboys in America.
Kukhona indaba yomshumayeli wahamba eyoshumayela phakathi kwamacowboys eMelika.
And he was a dedicated person. He really brought the truth, and many cowboys came to the Lord.
Kwakuwumuntu owayekade eyimisele eshumayela iqiniso futhi abaningi.
And after some years, he wanted to go back to where he came from. Many cowboys came to the Lord. There was a congregation.
And
before he left, the cowboys thought to give him a gift for what he has done for them. And they spoke amongst themselves. And they decided to gather quite a group of young horses. To take it to the auction. To sell it and give the money to him as a gift. But the preacher asked them, "Can you not just give me one horse?" And the cowboys, they had a look at all the horses and they made their decision. A beautiful young, very much alived horse.
Basebebonsana babheka kulomhlambi wabo wamahashi bamkhethelelihle eselincane kodwa elinamandla elisesemdlandleni.
And they brought the horse to the preacher.
Bamlethela lelihashi njengesipho.
And the preacher just wanted to mount it.
Umfundisi lona befuna ukuthi aligibele lelihashi.
They stopped him, say, "No, preacher, this thing is not broken in. If you try to mount it now, it will kill you."
Basebembisa bethi cha cha ngeke ugibele phezu kwalo ngoba alikathanjiswa maka wagibela kulona lokubulala.
The preacher said, "But then it's got no value for me."
Wayesethi ke lo mfundisi, "Hayi makunjalo ngeke ngisize ngalutho ke."
"Will you break it in for me?"
Wathi ngangithobisela lona na.
They agreed.
Bavuma.
After some time, they brought the horse to the preacher. "Yes, preacher, it's broken in for you." The preacher, he had no knowledge of a horse. He just wanted to mount it on the right hand side. Now, dear young people, I don't know if you know horses, but you cannot get onto a horse on the right hand side. You need to mount it on the left hand side.
Angazi ke noma nalo yini ulwazi amahashi asebenza kanjani. Uma uzogibela ehashini awukwazi ukuligibela ukhamuka ngakwesokudla kumele uqhamukele ngakwesokunxele.
But this preacher, he just wanted to climb on it from the right hand side.
Kodwa lo mfundisi wayefuna nje ukuthi agibele phezukwalo eqhamukela ngakwesokudla.
The cowboys stopped him saying, "No, no preacher, this thing, it's only taught that you can mount it from the left hand side. If you try to mount it from the right hand side, it will kill you."
Basabethi cha cha mfundisi lela hasi lifundisa into eyodwa ukuthi uma ugibela kulona ugibela uqhamuka ngakwesokudla mawukwenza ngakwesokunxele noma mawuqhamela wahla uthi no wrong liyokubulala.
The preacher said, "No, I'm disappointed.
Why is it hangi yaphoxekayo ngaleli hasi?
I want my wife to ride on it.
Ngoba ngifuna umkami ukuba naye agibele leli hasi.
I want my children to ride on it.
Ngifuna izingane zami zigibele kuleli hasi.
No, then it's got no value for me.
Why said hayi ngeke ungisizeke alingisize ngalutho leli hasi.
I want a horse that's broken in on all sides.
Wathi ngifuna mina ihashe laphuli ungaligibela noma uqhama ngakuphi.
So they had to take the horse back and train him further and more.
Badinga ukuthi balithathe leli hashi bahambe nalo bake bathi kuyoliqeqesha.
But this story speaks so much to my life.
Le ndaba lena ikhuluma ngempilo yami.
Oh dear friends, we are all born wild horses.
Sonke sizelwe singama hashi angakathotshiswa.
We are meant to be a gift to our Lord and Savior Jesus Christ.
Sakhelwe sonke ukuba sibe isipho esiye enkosini yethu Jesu.
But because we are not broken in, we are of no value to him.
Kodwa ngoba sikathotshiswa sithanjiswe njengehashi asona isipho futhi asilona usizo kuyena.
He has to be so careful from which side he approaches us.
Simele ukuba siqaphele isisu ukuthi yiluphi uhlangothi ukukhanyela ngalo kithina.
If he comes from this side, we are offended.
Uba qhamuka ngapha siyalimala.
From that side, we find fault and we criticize.
Uba qhamuka ngapha sibona amaphutha futhi siyaxheka.
We need to be broken in on all sides.
Siyadinga ukuba saphulwe enhlangothi zonke.
Now, it's easy to speak. It's another thing to experience it.
Khulula ukukhuluma njengakho kodwa kuyenyinto ukubhekana nalokho.
One day the Lord came from Malawi side to mount me.
Khulunywe suku inkosi yaqhamuka siqhamukela ngasohlangothini lwaseMalawi ukuzogibela kumina.
Lord, I cannot.
Kathi inkosi angikwazi.
I cannot go and live in the bush.
Angikwazi ukuyohlala emahlathini.
Lord, to live my country, to leave my family, to leave everything that I know.
Nkosi ukuba ngishiye umndeni wami, ngishiye konke engikwaziyo.
To go all alone and live amongst the people I don't know.
Ngihambe ngiyele kude ngiyohlala nabantu engingabazi.
To live amongst the people I don't understand.
Ngiyohlala nabantu engingabaqondi.
It was something else.
Kube yinto engingayazi.
I remember I cried many times.
Ngiyakhumbula kaningi bengikhala inyembezi.
But I wanted to be his. I wanted to be in his hands.
Kodwa bengifuna ukuthi ngibe owakhe futhi ngibe sezandleni zakhe.
I have given up everything to be in his hands.
Nganikela ngakho konke ngakushiya ukuba ngibe sezandleni zakhe.
And I went.
Ngahamba.
And dear friends, I'm the happiest man you can find today.
Sihlobo namhlanje ngumuntu ogcwele intokozo, mhlawumbe ojabule kunabantu bonke.
Those people, they became my family.
Labo bantu lapho eMalawi ba umndeni wami.
I really love them.
Ngabathanda.
I think I can give my life for them.
Ngicabanga ukuthi nginganikela ngisho nangempilo yami ngenxa yabo.
I invite all of you, come, you see, we are family.
Ngiyanimema nonke uzani nibone siwumndeni.
And I realize what a privilege it is if we are broken in.
Ngaqonda ukuthi kuyintokozo nenhlanhla enkulu kangakanani umasaphuliwe.
Maybe God in the future will come from many other different sides, and I will need to be broken in even more. But I can trust it works.
Mhlawumbe uNkulunkulu ngolunye usuku uyaqhamuka olunye uhlangothi, kodwa ngiyamethemba kuyasebenza uma ngivuma.
Dear young people,
bantu abasha,
you are winning, you are gaining if God breaks you.
Uyazuza kukhona okutholayo uma uNkulunkulu ekwaphula.
He breaks you for the better, to multiply your life.
uNkulunkulu uyakuhlephula kwenze lokungcono ukuba impilo yakho yande.
And then lastly,
okugcina,
he gave the bread to the disciples and the disciples gave it to the people.
Wayisepha isinkwa esipha abafundi sesihlephulile abafundi basebepha abantu.
I can only say, oh Lord, thank you that eventually you could also give me to the people of Malawi.
Ngingathi nje Nkosi ngiyabonga ukuthi ekugcineni wangithatha mina waphana ngami kubantu baseMalawi.
Oh Lord, please continue by your grace to break me and so and multiply me more and more to be a gift to the people.
Kithi nje uNkulunkulu ngiyabonga ukuba wangenza lo sesipho. Ngingathi nje qhubeka ungihlephule uphisane ngami kubantu.
Just an example.
Isibonelo.
They say that the palace, the royal palace in Tehran has got one of the most beautiful entrances in the world.
Kuthiwa isigodlo sobukhosi sase Tehran sinamasango okungena amahle kunabo kunazo zonke igodlo ezweni.
When you enter it, it looks like walls and columns filled with diamonds or covered with diamonds.
Kuthiwa ihlotsiswe kahle inama diamond.
But what really happened there is very interesting.
Kodwa okwenzeka lapho kuyisimanga kakhulu.
When the architects planned the building of that royal palace,
lapho ababakha bakha leso sigodlo,
they ordered, I don't know how many hundreds and hundreds of mirrors from Paris in France.
Ba order izibuko eziningi bezi order eFrance eParis.
And they wanted to cover the whole entrance, all the walls, all the columns with mirrors.
Ngoba befuna ukuthi indonga zakhona ezibuke ngaso lesisigodlo namasango akhona neinsika konke kuvalwe kuhlotshiswe ngezibuko.
And when the mirrors arrived in their packages at the place of the palace,
uma sekufika ke lezibuko eodiwe sezifika kulesisigodlo sase Paris,
and they opened the boxes,
basekuvulwa ke lamabhokisi eza nezibuko,
they were shocked, all the mirrors were broken in pieces in their transport there.
Basebethuka kakhulu ngoba bevula lezibuko zaphukile kushuthi endleleni zaphuka.
And they thought, oh well, what can we do? We just have to throw it away.
Safika sezincezu lana sebethi bona soenze njani manje ngalezi incezu zezibuko ngona siyilahle.
There was not one mirror that was still whole. Everything was broken.
Kwangasekho nesodi isibuko esesahlangene kodwa kwase kwaphukile kuama pieces.
In pieces.
Kuyincezu.
But there was one man, he said, give me an opportunity. I think I've got a plan.
Kwase kuba khona indoda eyodwa ethi cha, ningayilahli, nginikeni ithuba, ngicishe nginalo iplan.
Let me just see if we put all these pieces together on the walls and the columns, maybe it can become something.
Athi ake sibone, mhlawumbe masingathatha zona le ingcezu siyifake endongeni naseyinsikeni, mhlawumbe khona okuhle okungaphuma.
They say after they've done that, it was like rainbow colors, reflections that was just amazing.
But isebenze lokho kwaba kuhle, kwaba imbalabala emihle.
it became the most beautiful entrance.
Kwa penduka kwaba isilona sango indawo yokwengena enhle kunezigodlo zonke emhlabeni.
And what the world would look at as a failure, when we are in God's hands and He can break us, it will become the best.
Loko izwe elingakubuka njengokwehluleka kodwa uma kusezandleni zenkosi kuphenduka into enhle.
Dear young people, I hope I have encouraged you a little bit just to give yourself to God in the first place.
Bantobasha ngithemba ukuthi ngikwazile ukungiququzela kancane nje ukuthi akokuqala zinikeleni kuNkulunkulu.
Allow him to break you.
Mvumeleni ukuba anaphule.
Allow him to break you open.
Anaphule uhlephule uvuleke.
That which we hide, that it will become open.
Kuthi lokho esikufihla ngaphakathi kudaluleke kube sobala.
That he can break off all the old habits and friends and whatever is not of him.
Ukuba kwazi ukwaphula ngisho nemkhuba emdala lokho kungekhona kukaNkulunkulu kususwe.
But that he can also break us in, that we can follow his will.
Kodwa nokuthi futhi asithambise, asaphule, sithotshiswe, sithobele intando yakhe.
That he can mount us from any side, at any time.
Ukuba ngakwazi ukuba sigibele noma uqhamayo oluphi uhlangothi noma ngasikhathisini.
And then to come into his hands and he gives us to the people.
Ukuba futhi sibe sezandleni zakhe yena phane ngathi apha abantu.
A God-given gift to the people.
Sibe isipho esiqhamuka kuNkulunkulu akwazi ukusipha abantu.
And that is what comforted me so much in Malawi.
Yilokho okungiduduze kakhulu njengoba ngile eMalawi.
God, you give me to them. In my own strength, they will never accept me.
Nkosi, ngithathe ngibe umnikelo wakho owupha bona ngoba ngawami amandla ngeke bangamukele.
Friends, we live amongst another kind of people.
Sihlobo siphila phakathi kolunye uhlobo lwabantu.
But God gave me to them.
Kodwa uNkulunkulu yena owangipha ngaba umnikelo kubona.
And when God gives us, people accept it.
Kodwa uma uNkulunkulu kuyena osipha kubantu, abantu bayasamukela.
Just one last story, then I close.
Ndabe ugcina ngibe sengiphetha.
A farmer and his son went to the fields full of wheat.
Indodana kanye nomlimi kanye nendodana yakhe bahamba baye eplazini elalikade litshaliwe kugcwele ukolweni.
And they looked over the fields, golden wheat waving in the wind.
Base bebuka leli plazi bebona ukolweni omuhle obukekayo ugcwele eplazini ensimini.
And the son made a remark.
Indodana yayise iphawula.
He said, "Father, those weed heads standing up straight in the wind, they must be the blessed ones carrying the most grain."
Wayesithi le ndodana, "Baba, la kukolweni lo lezinduku noma kule zihlahla zikakolweni lokho kumile oqondile cishe ikhona okubuseke kakhulu okuphethe ukolweni ohlobo liphambili."
"Father, look at the others. They are bowed down. Father, I think maybe they have no grain."
Wayesethi kodwa, "Baba, buka kulokolweni khona ezinye izihlahla eyigobile eyibheke phansi cishe azinaso isivuno."
The father said, "Son, you absolutely wrong."
Indoda ubaba wathi, "Indodana, hayi uyishaye eceleni."
"Let me prove it to you."
Wathi ake ngikhombise.
The father took some of those standing up straight.
Ubaba wathatha ezinye lazale zihlahla ezime ziqondile.
And there was not much grain in it.
Kwakungekho sivuno esingako kukona.
And the father took some of those that bowed down completely.
Kodwa ubaba wasethatha ezinye zalezi
And they were filled with grain. He said, "Son, can you see those bowed down completely? They have the most grain."
And
sometimes we have to bow down. Sometimes it's not easy. I'm the first one to admit. But if we are willing, if we can really bow down, and if we can really bow low, we will have the most of God. Oh dear young people, may all of us be in God's hands. Thank you so much that I could be with you for one whole week. I thank everybody from the bottom of my heart. Tomorrow morning, I have to be on the plane again back. But I was so blessed and I overflow with thankfulness towards God, towards you.
Awu, bengathi singezwa enye futhi indaba exoxwa umlimi.
Oh, if only we could have another story from that has been told by a farmer.
Siyambonga uNkulunkulu ngokusebenza kwakhe.
We thank the Lord for his working.
Lokhu kuphosela wena nami inselele ukuthi nawe ukuthandaza uyibuze. Ukuthi wena wadalelwana usuke wathandazana wambuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wangidalelani mina.
It is a challenge to each and every one of us. Have you prayed and said, "Lord, why have you made me?"
Ubuza ukuthi mina ngidalelwe ini ngazokwenzana emhlabeni.
Lord, what have you made me for? Why am I on this earth?
Okwamanje njengamanje njoba kukhulunywa nje, yini wena oyenzayo kulomhlaba? Umenzela kuphi wena uNkulunkulu?
As we speak here today, what are you doing for God on this earth?
Noma okanye umatasatasa ngezinto zakho nje zomhlaba, nawo ongazuzi lutho ngazo. Kumbe ziyakulimaza wena umahliphihliphi nje uhleshulwa izinto zenza wena. Awunandaba nokungankulunkulu, awukabuzi kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungidalele kuphi mina.
Maybe you are just busy with the things of this world, and the things of this world are absolutely shattering you and destroying you. You haven't asked God, "Lord, what have you made me for?"
Noma mhlambe wena amatasatasa akho akulokhu nje ukuthi ngayithola kanjani imali, busy ngokufuna nje imali wena, ulandela yona nje imali makuzuze wena nje. Kodwa ukuthi uNkulunkulu zuzani ngawe, iyazuzeka neminye imphefumulo ngawe, iyakheka nemphefumulo yabantu ngawe, awunendaba nalokho.
Maybe your only concern is to find more ways of getting money. You don't have any concern about how you can save the next soul.
Ngiyakhumbula eminyakeni edlule uthisha wami ethi umuntu uma ephila kufanele aphile athi noma edlula kulomhlaba kube khona akushiyayo ogqamile ukuthi wenza lokho okuhle emhlabeni.
My teacher many years ago said that a person must live a life that once they've passed through this life that they leave a mark.
Ethi wena uyothi wenzani emhlabeni noma wazodla nje wawusufa kwaphela kanjalo ngawe.
What did you do? What mark did you leave on this world, or did you just, or you just here on this world just to consume other things?
Mhlambe nasekhaya kini awulisizo lwalutho. Bajabula mawuhambile waye enkonzweni kwasiza abantu, wabuya kuvela usizi, kubuya usizi kubo.
Maybe you here, maybe at home, They are just so relieved that you are gone, that you've gone to the services because you are such a trouble for your parents at home.
Mhlambe nasekhaya lala nje awenzi lutho wena. Abanye balapha badonsa ucingo, balungisa ikhaya, baxosha amaphepha, bahlanza igceke. Wena wenzi lutho noma uthunywa uyathukuthela, uzuqishazele mawusuhamba, abajabuli ngawe abazali bakho.
Maybe at home, you don't do anything. You're sleeping all the time. You don't put a hand, lend a hand at doing chores or helping sort out the yard. And when you are asked to do something, you get upset.
Gumbu, unkulunkulu uyafisa ukuthi ngathi ngabe uzuza le yantombazane ngakini, le owakhelene nayo. Uzuza lo yamfana owakhelene naye ngawe. Kodwa wena hayi indlebe yakho ivalekile ngakwezintweni kaNkuluNkulu ivulekele konke kumhlaba okwezwe.
Maybe the Lord has a plan. He wants you to save that girl that is your neighbor, or he wants you to save that boy who lives close to you. No, you're just busy with the world.
Awungekhumbuli iculo elaliculwa abanye obaba bala ekhaya. Elithi ngiyobonga ngani lo Musa ongaka. Impela ngiyobonga ngani umusa ongaka owangizuzela wangisondeza kuleli vangeli.
There's a song that I remember that was sung by one of the people here that says, how will I thank God for this amazing grace that he's shown me that has saved me.
Ngiyamkhumbula baba uJacobs emnyakeni leya.
I remember Mr. Jacobs when he came here, when he came to the mission, when he first repented.
And
I remember when the Lord changed him and how his life completely, radically changed and how many people were saved in his farm in Diepfontein in the Free State.
Indene emningi yabuyela enkosini abanye babo basemsebenzini wenkosi.
Many families returned to the Lord and many of them are in the Lord's work.
Akululu ukuthi abantu baseplazini baphenduke. Kodwa makuphenduka umlimi ubaswabo eshintsha impilo yakhe iphendu ishintsha ngokuphelele abantu bayathinteka baphenduke. Ngiphonsela ntselele abalimi.
It is not easy for those working on a farm to repent and change, but when their farmer, those that they look up to, when he changes, it can make an absolute difference. It's a challenge to the farmers.
Ngithi basha, ake kube yilona lo athi mayihamba thandaza athi uNkulunkulu wangidalelani mina, wangilethelani emhlabeni. Mhlawumbe uNkulunkulu uyakuzama ukuthi yephuke lenkani yakho. Iphele lengqondo yakho nentando yakho ulikhuni awuvumi mhlambe nalasekhulunywa kwakhulunywa uyeza uNkulunkulu ephendula ekhuluma nawe kodwa uyikhonkile inhliziyo awuvumi ukuthi ithanjiswe njengokuthanjiswa kwehash.
May it be every young person's cry, Lord, what have you made me for? May the Lord take you and may the Lord absolutely break your stubborn heart.
Uyothi wenzani wena emhlabeni?
What will you say? What have you done in this world?
Uyothi wazodla nje, wawusufa.
Did you just come to eat and then die?
Ake sivale amehlo sikhuleke.
Let us close our eyes and pray.
Nkulunkulu wethu ukhulumile nathi.
Our Lord, you have spoken to us.
Wasikhumbuza Nkosi ukuthi noma singelutho into yokulahlwa engasenamsebenzi kodwa uma sisezandleni zakho kukhulu Nkosi ungakwenza ngathi.
Lord, you've reminded us that even though we may be nothing, just something to be thrown away, but Lord, if we are in your hands, there is much that you can do with us.
Noma abazali sebedelile ihlobo abangani bengasafisi ukuthi omunye aqhamuke nje ayibize ngegama labo ngenxa yokuphila kwakhe kodwa wena uNkulunkulu uyakwazi ukubuyisa osokulahliwe ukwakhe kabusha wenza isidalo esisha.
And Lord, even for those whose families and friends have completely given up hope on them because of their lives, that Lord, you can take their lives and turn them into a new creation.
Nkulunkulu siyabonga ingakho usikhethile endaweni esuka kuzona wasiletha la kuleli khaya ukuze Nkosi sibunjwe futhi kabusha.
Lord, thank you that you brought each and everyone from their homes and brought them here to this place that they could be remolded anew.
Sizwile futhi uNkulunkulu ukuthi singakazalwa, singakabikho kulomhlaba. Wena uNkulunkulu waba necebo ngempilo zethu.
And Lord, we heard that even before we were born, before we were on this earth, that you had a plan for each one's life.
Wangathi uNkulunkulu singebuyele emuva. Singazwanga, singalalelanga, singathobanga uma sizwa ukhuluma nathi ukuthi sibuze nathi ukuthi uNkulunkulu ungidalele kuphi.
And Lord, may we not leave this place without having asked ourselves that question, Lord, why have you created me?
Usifundisile futhi Nkosi ukuthi isono siyakudonga phakathi kwethu nawe. Kodwa malisuswa lolo donga, uyakwazi ukuxhumana nathi, uyakwazi ukukhuluma nathi.
And we've heard, Lord, that sin builds that wall between you and us, and that if that wall is broken down, then you can have that communion with us.
Sipheke uNkulunkulu inhliziyo nendlebe yokulalela bese Nkosi Jesu sithole lelo thuba lokususa loludonga oluphakathi kwethu nawe ukuze sikuzwe uma usivezela ngeplani onalo ngempilo zethu.
Lord, would you grant us an accepting heart that we would be willing to come and bring that to you, that we would be open to the plan that you have for us.
Ibakanye nathi ke Nkosi ngalelithuba ngomusa wakho.
Lord, would you continue to be with us now?
Amen.
Amen.